Holy soul of the city, I build in light, I live in legacy. Njogedde ebigambo bingi, 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 bingi. Ebimu mubimanyi, ebirala temubimanyi, ebirala mwabiwulirako, ebirala temwabiwulirako, ebimu mwabisubwa, ebirala mwabifuna. Naye sibagambako nti eno message gigabaneko ne munno oba nti share this message. Naye bwe kiba kyetaagisa, bw'omala okugiwuliza gisharing. Oba ogiteekawo, oba ogitemaatema otya, naye genda kubeera mpanvu. Olwali ennaku z'omwezi ziri 17 omwezi ogw'omusanvu 2026. Olunaku lwonna luredusinga to 7. Date erimu 7. Olunaku lwa omwezi gwa musanvu. The entire date reduced to 7. Tulaba nga 7 repeatinga. And we all understand that 7 calls us okulowooza, to observe, kulowooza munda, kwetegereza nnyo. So let's observe accident ebaddewo ey'abaana abaafudde ab'essomero lya King David Junior School. Kakati, let's go beyond, bitulabako beyond accident, beyond okufa, let's learn, let's observe, twetegereze. Olw'ensonga, ebintu bingi bijja bibaawo, accident zijja zibaawo, n'ebintu bino bwe bijja ne bituukawo, amangu nnyo twerabira. Bwe tumala okwerabira, tutandika okufokasinga ku ekyo ekibadde ku accident. Like buli omu natandika okubuuza accident yavudde ku ki, kuba kati buli omu ayogera, police nekola investigation ku kidduka, bamakanika ne bajja ne beetegereza bulegi ki ekyabaddewo, abakugu ne bajja ne beetegereza oluguudo ki ekyabaddewo. Like I heard driver yatomedde ekiyinja, but no one can tell yagenzeyo atya mu kiyinja. Then experts come here, nabo ne banyonyola ebyabwe. Banjia ni bajia ni betegereza design yolu gudu. Kwa gamba buli omajia, panama ule ni bajia ni batu bali labafu de government, neja na esuviza, biegendo kola, compensation, then social media, ni buli omuna atando kusachinga, ani, tunenyani, chino chavu de kwani, evi vyo nani tubikola. Evi vyo nabitu malo kubikola, evi vyo nabiru unji. Na ye, waliwe chinte chila sigala, ngaretu chitunuli de, era nga tetukiwadde attention kyekiriwa, tulina okwebuuza ekibuuzo kimu. Ebintu byonna bino ebijja bibaawo accidents obubenje, buli kimu kye tulaba buli lunaku, amawulire gano agacovering amawulire, lino liba lyakavaawo, lino lijja, lino lyakavaawo, lino lijja, naye nga gonna gatuleka mu kutya, okweraliikirira, mu kwekubagiza, mu kukaaba. Bitusomesa kiffe ng'abantu, gwe omuntu bikusomesa ki, ng'eggwanga bitusomesa ki? Kubanga ebiseera ebisinga okufa kusobola okubeera noize, ne kukola loud ey'amaanyi, ne kukweka ebintu byetwali batwetegereza oba like messages. Like okufa kubeera loud, yes, okufa bwe kubaawo buli omu atya, buli omu yenna yeeraliikirira. Naye sijja lekayo butatuusa kusaasira kwange eri abaana abaafudde. Actually, abaana bawera nga 28, essaawa wenjogera ziri saawa 8 n'eddakiika 49 ez'okumakya, ennaku z'omwezi ziri 17. Bino bibaddewo like 3 to 4 hours ago, mu lunaku olwayise. Tulaba nga amawulire gano gali heart breaking eri abantu, eggwanga, bazadde, mikwano, buli omu. Eyo bagita ZTCP falls, eresa abantu bangi nga twekubagiza, nga bakaaba. Abazadde bafiiriddwa abaana baabwe, abazadde bafiiriddwa ebirooto ebito ebipya, abasomesa bafiiriddwa abayizi, emikwano gifiiriddwa emikwano. Like these are people companion harmonize, omuntu agenze ebiseera ebisinga future beholdinze bingi eby'omuntu oyo. We can talk about ebintu bingi, nebwe tuleka ebintu emu nga biri hidden, nga tetuyize. These patterns keeps on repeating. Abaana bano abafudde, these are communities, these are peaceful communities, these are people who are holding the peaceful future. Naye bambi bagenze. Kakati, nga tunaba kutunuulira systems ezo, nga tunaba kukola ki, kutunula byonna bye tubingenda okwogerako, nsooka okutuusa okusaasira kwange eri families, eri abazadde, eri buli omu ali mukola kyakola. Poliisi, eggwanga, security, abakola okunoonyereza, mawulire, okutuusa, okuresponda buli kimu ekiriwo. Rescue team, abo na tujja kwebaza, sinza butaboogerako. Naye bwe tumala okwekubagiza ne tumala okukaaba, tulina okuteekawo obuvunaanyizibwa obulala. Tukole reflection, olwazi ennaku z'omwezi 17, ogw'omusanvu 2026. The entire date reduced to 7. Numbers don't lie. Numbers speak. So this is the time. Let's reflect together. Kubanga bwe tukaaba olunaku olwaleero, ne tuddamu ne tusirika, guno gubanga muze, kiddamu ne kibaawo, n'ekya ne kiddamu, n'eru ne kiddawo. Linki yakola wano akabenje emirundi mingi ne bagiggala for 2 weeks. Ne tudda ku mirimu churches ne ziddamu buli kimu ne kiddamu, abadda mubala ne baddamu. These things are repeatedly happening. Naye tetuyiga, we don't observe. We focus on death, we focus on mourning, we focus on crying. Ebyo tufokasingako. Kubanga bwe tukaaba, ne tugenda enkya ne tuziika abaana bano abaafudde, ne tuziika emibiri, nga pattern n'ebeera repeating nga tetugiziise, tetujogeddeeko, tugenda sigala nga tusuffering ebbanga lyonna. Kitegeeza, these are just history repeats itself. We are burying bodies, tuziika abaafudde accident, but we don't bury the pattern. These are the things byenja tulifulekitingeko esaawa ya kati. Now, tukyali mu inner healing and shadow work okuva mwezi ogwokuna, nakati gye tukyalimu. Kati ojja kwebuuza, shadow work and inner healing ekola etya ate mu bino ebyabaddewo? Just pay attention, owulirize step by step. Kubanga this is not the time we tulina okwebuuza ani yalemereddwa accident eno okubeerawo. Not the driver, not the school, naye waliwo ebintu bingi bye tulina okutunuulira. Tujeme ekyokuyiga, not just blaming oba basi yabadde ki oba ki oba bali bamupapiza yangu ye motoka ate bakola ki oba ki. We don't know. We can't tell. But we should learn from what is happening right now. Beyond accident, beyond death, beyond the numbers we are counting, cause tugenda kubala abafu, tubale emitwe gyama olugibira gijja buli lunaku nti bafudde bameka 28, 4, 5, 10. Tugenda kusigala nga tubalawo bazinnamba abantu abafa, naye nga ekyamazima, we are not just counting bodies. Buli muntu abeera afiidde mu kabenje alina ebirooto bye. Just family befiiriddwa enseko, efiiriddwa essanyu, efiiriddwa just omuntu nga ye. Si kubalawo bazimiramu nti 40, 20 nti beba bafudde. Then we move on to resuming normally, eggwanga ddemu litereere, then enkya tuddemu tusange ekintu ekirala. This must stop, not just stopping, but at least can be minimized, or we can prevent it. How? Inner healing one way to jira. Jukira bwe tugamba inner healing and the shadow work, we are switching to consciousness, human existence. Kubanga olunaku olwajjo lwabadde reducing to 6, creation. Sa kwogera nnyo numbers mu bintu bino. Just to say consciousness. Tuzoko reflectinga tumanye kiki. Tunabera tudda mawule nga tuziika. Abantu bafudde 10 nga tuziika abantu 10. We forget to omuntu yafudde just eyebadde smile, another laughter, another dream, another. We forget that. For us, we focus on the lizards. Bafudde accident, then we move on. Buli omu moving on, igwanga ligene mass politics zidemu. No. Kakati, butunula accident, okufa kuluma, accident is so painful. Mutu okufira mu accident, but when you look at accident, waliwo ebintu bingi bye tulina okwetegereza. Bwe tulaba nga accident zino zibeera ziripitinga the same kind of accident nga zibeera ziddamu emyaka mingi, kitegeeza kino kifuuka ekintu ekiri isolated oba ekyekwese within kyetutasobola kyetuignore nga all the time it happens then it comes to repeat again, kubanga this is not the first time abaana okufiira mu fieldworks. Bano baana bato obaoli abantu abakulu, omuntu omukulu asobola okufa ng'ava mu bwenzi ng'ava mu ki, but these are innocent souls. Naye n'omuntu omukulu oyina kyava okukola si kibi, akikola ku lw'obulungi bwe, ku lw'okusanyusa, talina kufiira mu public transport. Bantu bavuga ebidduka nga bava mu bbaala ne batomera ne bakola ki, eyo concern weeri, but bano baana bato ate kibadde kibeerawo emirundi mingi. Kati bino ebintu ebisigala nga bihappeninga nga biddingana nga biddingana, it becomes a pattern that we always ignore. Uganda tutunuulidde nnyo accident ezize ziba emirundi mingi, omuli buses, omuli public transport, taxes, trailers, ebimotoka by'amafuta bitta abantu. Tulaba piki za buli lunaku, private vehicles zitta abantu buli lunaku, buli lunaku bwe kibaawo nga tugenda twekubagizaamu katono ng'eggwanga, bwe kibaawo nga bakola okunoonyereza, buli kibaawo nga basuubiza oba abasuubiza suubizaawo, nja kulira omwana wo, nja kola ki, nja kola kino, ate nze nja kujjanjaba bano, ate buli omu n'asuubiza n'eggwanga lirisuubiza. Then bwe tuvaawo enkeera omuto gw'amawulire ne gukuba ebigambo ebirala ebinene, obulamu ne bweyongerayo, ewanga ne ligensigala nga ligenda mu maaso just nga tuli ku mboozi ndala. Kati wano shadow work and inner healing we tuyambire okuso neja ne tusomesa na tugamba, now let's pause, let's listen within as a seven ndi Katonda bwe yatonda ensi munaku musanvu, munaku mukaago, lunaku lw'omusanvu yatuula ne yeewuliriza n'atunula. Okuwumula sigamba resting was not doing nothing, nti talina kye yakola ku lunaku lw'omusanvu, kuba bwe yeetegereza bw'ati n'alaba ne yeetegereza, yalina okutesingala nti buli kimu kiri perfect. That is a seven observing, nti wano ozaalibwa ng'omuntu ojjanga seven frequency, okwata bamaama wo ne taata wo ne bazadde baabwe babiri babiri zepeya meka ssatu mukaaga zenaku mukaaga, gojja ono ng'olunaku olw'omusanvu kukola kitu observe, to reflect. Katonda bwe yalaba n'agamba omuntu ono ali yeka n'amukolera ki, omukyala, kitegeeza yaisigala akola. Resting is not doing nothing, we have to stick, tuyina kusigala nga twetegereza. Kakati bwe tutunuulira bintu bino nga bibaawo accident ne tunoonyereza ne tuziika ne tusigala nga tugenda mu maaso nga tumaze okukaaba ne bakuba omutwe gw'amawulire amala eggwanga ne ligenda mu maaso, tubeera tetuyize, tulina ebintu bye tusigala nga tulese mabega ate nga byamakulu nnyo. Era bino ebintu bisigala bibaawo bibaawo until bwe tuvaayo ne tufuna lessons oba ne tumanya, kubanga okufaako ngako kubeera loud, abantu bakaaba ne babeera scattered ne babeera disorganized, then death covers lesson, death covers pattern, death okufa ne kukavalinga buli kintu kyonna kyetwali badde twogerako. Kati bye bino ebintu ebisigadde nga bijja bihappeninga bihappeninga, naye buli kihappeninga ng'eggwanga liswitchinga to another story. Mu Uganda ly'eggwanga litusanga nti buli kaseera wabaawo kiri mu kutambula ekitrendinga. Katola nti togiraba nti accident, kati accident yeriwo ng'emboozi mu ggwanga, funerals, funeral services, kati stories zitambula, omuwendo gw'abantu abafudde story egenda kutambula, then enkeera tufuna omutwe gw'amawulire amalala gukavalinga ebintu ebyo. Leero kibeere kapucholwa, enkya kibeere mu kitundu ekirala, wiiki eddako kibeere awalala, olunaku olulala portico storage, olunaku olulala celebrity storage, kati oba twakava mu ngoma celebrity mawulire bijje, ekimala kuvaawo football bijje, ebyempiira bijje, ebimala okuvaawo wajjeyo ka social media trend, byonna nga mawule kino bwe kiri pulesi nga kino, kino bwe kiri pulesi nga kino, kino bwe kiri pulesi nga kino, nga tetuyiga, nga tetuwulira, nga tetwetegereza, then eggwanga lisigala zigenda maaso. Eggwanga bwe ligenda maaso, abantu baddayo ku mirimu, abaana ne baddayo ku ssomero, chaache zino sigala nga ziguddewo nga zoogera. Naye obulumi bweyongera mu bantu, bino ebizibu bweyongera okuddamu, obutale ne bubeera bize buli lunaku. Ebyobufuzi ne biddamu, ebyo ebinyuma okusanyuka abantu amabbala ne gaggulawo, then obulamu ne tulaba nga buli nnomo. Naye nga munda, ebintu ebisinga bisiga biri silenced, nga tubyetegereza. Now, obulamu bulina kutubuuza. Life is already questioning us. Are we learning? And these patterns will continue repeating until we learn. Ekintu bw'oba tokiyize, bw'oba toreflectinze, to observe, it keeps on repeating until it happens, until you learn. Oba mpaka lw'okyuka. That's why we always come here. Ofa n'oddamu n'okomawo, n'ofa n'oddamu n'okomawo, n'ofa n'oddamu n'okomawo nga totegeera. Ensi eno ebaddewo emyaka mingi. Abantu tebamanyi mirundi gye bakoma wano. Just gulaba bulamu buno buli present, kyokka ky'olaba. Naye nabwo ne bukulema okumanejinga. People are dying every day because they have failed to manage the present moment. Yesterday twalabye ng'abantu bakwata yesterday ne bagireta mu today, ne bakwata worries z'enkya ne bazireta mu zaleero, ne tusigala nga tuli mu bulamu obwo, n'osigala ng'obulamu bucomplicating. This is how we are living. Just stories zibeera ne zikavalinga stories zinazo, ne zikavalinga stories zinazo, ng'obulamu butambula, buli omu asigala ng'akola byakola. Teri kigenda kusuuka. Sometimes onootegereza, bw'oneetegereza, teri kigenda kusuuka. N'ebigambo byange bigenda sigalawo. Yes. Now, if we're not learning, kitegeeza waliwo ekintu eky'amaanyi kye tutali mu kumasteringa kwetegereza, era kijasigala nga kyeyolesa okutuusa nga tukinogedde eddagala. Kubanga bwe kitakolebwako kati, enkya kigenda kuddamu. Kati, this is the time to listen within. 7. Enako z'amazi 17 ogw'omusanvu 2026. The day reduced to 7. Let's listen within. Tuwulire eddoboozi eriri munda mu ffe. Like mpuliddemu like story ziri bwe ziti, like omukyala alina experience ye, abadde alina abaana be basatu, teyagadde sasula trip eyo, nga teyagala gisasula. Maybe because it was compulsory, abaana babadde bakyagala, abaana nga bala bagenda kubeera like excluded, bo tebagenze, abala bagenze, omuzadde n'afosingibwa, n'akola ki? N'asasula. Because it is mandate oba compulsory, oba abaana tebagala kubeera excluded kusigala, then n'asasula. Out of maybe fear, guilty, then later, abaana be bonna basatu bafiiriddemu. This is the story I'm hearing. Era kino bwe kiba kya mentioning dwa nga mwekiro, oba mwekiro tekiriimu, but we should carry on a lesson. Kale ebiseera ebisinga, waliwo kye tuyita intuition oba ekintu oba omwoyo. N'omwoyo nawulire gungamba. Ekyo nawulire kingamba, omutima gubadde gungamba, tokikola tokikola. Ebiseera ebisinga singa ekintu ekyo kibeera respected ne kiwulirwa, kiba kyetaagisa n'emizindalo bagikwate, rediyo, amawulire, story trending, kitegeeza oyo trip yabadde inosazibwamu. That's what we can say. Net ebate ina kusazibwa bene ibade ino sigala nga gena maso ne kalulaba yabaddewo, tuli mukubala bafudde, buli mali mukola investigation, bigenda kugwa, enja tugenda kuba ne story endala ya mawulire nga bukete. To moving on, buli kimu kirabike nomo, then to wasn't everything is working perfectly. Abana bona basatu bazikide mu kabenji nenga mukusoka abali tayagala bagende. Sisobola gamba nti intuition obwese okupredictinga event oba obutawulira kyekyale accident oba obutagaana abaana bano nedda, si bwe njogamba. N'ebiseera ebisinga intuition oba ekyekintu lwakuba nti ne Bible egamba Yobu chapter 33 verse 13 ng'egamba Katonda ayogera emirundi mingi, 13, 14, 15, Katonda ayogera emirundi mingi naye nga teri muntassaayo mwoyo ku bigambo bye. Katonda tayogeza mumwa. These are intuitions, we see signs, we see symbols, tulaba numbers, tulaba ebirooto naye tetubifaako. Nga bagamba akanaafa tekawulya ng'ombe. nenze ngamba olumu kajiwulira naye era olumu tekagifaako yadde kaba kajiwulidde kati experience y'omukyalo ono etwa eyanguwa enzijukiza mangu nnyo nendaga nti humans abantu ffe tuli connected oboolyawo okubeera controlled by fear bolaba guilty olaba kirimu kusigala abaana balimu kusigala bano bagenda then fear comes guilt comes then oba oliawo nowulira nga missing out abaana they are missing out then out of fear oyinona okwewola ssente oba ozigyewa ozigyewa abaana basigala nga bagenda kati intuition yaffe oba ekintu kyaffe kisigalawo our consciousness esigalawo deep awareness esigalawo n'ebiseera ebisinga all the time lwebeerawo we don't listen ebiseera singa omwoyo gusobola okulaba ekintu ekinaba kubeerawo kino ekintu abantu tebanaba kukitegeera kubanga tufokasinga nnyo ku bintu ebirabwa for example naawe tuli ku bafu tuli mu kubala bafu 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 ne buli mufu buli mwana yafudde those are laughters those are smiles those are dreams separately lwakuba tukigatta lumu ne tulaba nga kyangu eh? Naye jasi gw'olaba ng'ekyangu but a friend lost a friend omuzadde yafiiriddwa omwana abaana bafiiriddwa babaganda baabwe waliwo yafiiriddwa kojjaawe senga waliwo asomero lyafiiriddwa abayizi omusomesa yafiiriddwa omuyizi naye ffe tulwana tukawunti nga bu countings the next time it happens we again count tuziika emibiri to moving on life calls us okwetegereza deeply munda nkimanyi tetuyinza kubeesinga ebintu ebisinga ono spirituality psychology n'ebintu ebirala naye waliwo ebintu ebituyita nga bituyita nga tubiraba twetegereze nga zi lessoni zibeera ziddingana ziddingana tuzeetegereze kati obutawuliriza ebiseera ebisinga tekitegeeza nti tewali kiri mukola sometimes when we don't listen wabawo reasoning omuntu arizoninga yadde aba tawuliriza abantu bawurizoninga bakole omuntu akola decision nga tawuliriza ne ngaasoose kukola ki ku reasoninga kati ebiseera ebisinga when we listen deeply reasoning ibaire tesuliddwawo wabula when you listen you let wisdom wisdom yaani Proverbs chapter 8 verse 1 up to 36 ojja kulaba is a she yaliwo ng'ensi tenaba buli kimu your consciousness your memory have been here Katonda is not in a rush to achieve anything naffe abantu abali wano you are not on rush to achieve anything oya kulaba ekyokulabirako ova kina kiki ova nakyo mu lubuto then muntano ogenda naki kitegeeza toli wano okugoba kintu kyonna kyoyagala kutuukako tolina kyoyagala kufuna naye omwoyo kasita kukuvaako kino okyerabira kati when you listen deeply when you observe you let wisdom oleka omwoyo gwo okusobola okuwaakinga with your mind reasoning working with wisdom kyekintu oba oliawo ekikyatulemeseza kakati tutunuulire enguudo eziri mu Uganda enguudo bazikola naye bayinjina buli omu abeera akoze ekisoboka bayinjina bakola enguudo mubeera mu experts mubeera mu bantu bangi oluguudo lw'okuvaamu naye enguudo zino zikolebwa nga ziva mu mitwe gy'abantu ideas decisions choices kati zino enguudo bwe zimala okukolebwa okuteekebwawo zirepresentinga engeri society gyegen oba zituula in position engeri society gyegenda okulivingamu either abantu bafiira mu accident olw'okuba enguudo nfunda olw'amakoona olwa schools olw'engeri gye tukozesaamu enguudo ezo oba human behaviors kakati enguudo ezo z'olaba ze nguudo ze zimu katugeze kangulage mu Uganda Uganda eri mukula buli lunaku ebidduka bino bisigala bikompitingira ka space akatini Uganda wosanga school bus wosanga ekimotoka ekiwanvu ekiwanvu ennyo ekisinga ne bus n'osanga ekimotoka ekiwanvu ekitambuza amafuta, n'osanga kitrera, n'osanga akamotoka ka private kalimu abantu babiri, akala kalimu abatamiivu, akala kalimu abenzi, akala kalimu buli omu kyali mukulowoozaako kyakola. Omulala ali ku booda, abalala bali mu kutambuza bigere, n'osanga n'ente, naye nga buli muntu yenna they are sharing the same road, bali mu layini y'emu z'enguudo ze tulina eziri mu Uganda. Ente, abantu, boda, trailer, motoka z'amafuta, basi, motoka ebiwanvu, zikago, bonna bali mu layini emu bevaako, ng'omu bwe yeugulamu nayisono, bwe yeugulamu nayisono. This thing must stop. Actually, twetaaga kukinogera eddagala oba nguudo z'enfunda, tulinde nga yonna bakuzimba nguudo nfunda ogumiikirizenga otuuka. Abantu abasinga balowooza kutuuka reaching first, okutuuka nga gw'osoose yogwogirabanga wiini newera tomanyi riziki gye wateekinze. Sometimes these risks bagamba ennaku z'omu bizibaana. You can't take all those risks more than 40 days. 40 days ziri presenting gaki olaba 40 bwe bagamba ennaku z'omu bizibaana. We don't look at just a number. 4 stands 40 stands for bwe tujigate tuwa 4 for that is building, but before you build you have to destroy. Esanyawo. 4 is a heart chakra. Omuntu nga tanaba kuzaalibwa, omuntu bwazaalibwa omutima gusobola okufuna empewo amawugwe natandika nakula, era bwabaafa omutima ogusooka okola ki? Okwekyanga. Kubanga ku bitundu by'omubiri byonna ekintu ekikola ekitawumula lunaku n'olumu mpaka lw'ovaawo gwe mutima. That is the fourth chakra. Kubanga gwe guzimba ne gusaanyaawo. Kati omuntu oba agenda kuzimba nga bw'olaba four that carries four elements of the universe: the water, fire, earth and air. North, south, east and west. Eyo fobo tuwojiraba eyo presentinga ebintu bingi. Now, abantu abasinga tubeera ku nguudo ezo nga bw'olaba ebintu ebyo, taxi, motoka, pikipiki byonna, nga ffenna tukompitingira opportunity emu kutuuka mangu, kutuuka nga nsooseeyo ono. Buli akuli maaso bw'oyagala omusookeyo. Kubanga buli omu alaba, buli omu aba awulira nga akereyezebwa. Buli ali mabega wa muna abala bakereyezebwa. Nengwe ne weerabira waliwo omuntu ali ku lugudo yasimbudde essaawa nga bbiri emabega. Gwe waakajja. Kati oyakuyisayisa buli omu. Kiva ku ki? Oli disconnected. Kubanga olowooza olina by'ogoba wano ku nsi. You are not here to chase anything. Wajjanga bw'oli bw'okalira awo bwe bakutwala. Kati obadde ogoba ki? Kitegeeza omwoyo gwe nze ntera bagamba wano. Even I say it. We are traveling speeds. The bodies are the vehicles. Kati this your spirit obo omwoyo gwo, it is not after achieving anything here. It is here to learn, to grow, to stay aware, to live cautiously and intentional. Naye abantu abasinga tutuuka ne tubeera disconnected. Enguudo ezaakola ba engineers baakola kye baasobola okukola. Enguudo tezirina buzibu, tezirina nnyo buzibu, naye kata obuzibu. It is just cautiousness issue, human cautiousness issue. Otambula naye oli aweya? Are you aware to, are you fully present w'oli? Ekiyi emotoka basi yatomedde ekiyinja. No one can tell yagenze yata mu kiyinja. Is it brake failure? Kye kyabaddewo. Tulaba ensi zigenda zikulaakulana, gavumenti zaazo ziningi gye zigenda zexpanding mu highways, zicreating bypasses waggulu, ne zimproving on public transport, ne separating amakubo agatambuza cargoes, routes ne ziba nga ziseparate bwe kiba kisoboka. Public transport, bw'owulira nti public kitegeeza emmotoka eno etwala abantu, nayo neba ne ruutu yaayo. Bano abatambula private lo moto private mulimu abeera bava mirimu gye baagala, abamu nga ekyamazima yazze ng'omwenge gwava okunywa ayina kufa. Kale abaabeera ng'ayisa ayisa, laba bwabeera ng'aliye ne mabega akuba akuba amataala, waliwo ali mu maaso. So waliwo omutamiivu ali mabega avugira ku bbaasi. Bbaasi erimu abantu 45. waliwo omutamiivu agirimu ayagala kugiyisa, akubye amataala ali mu kuyisa, wali wajja amulemesezza okulaba zengudo ze tubeeramu. Naye nga kyalibadde nti okuyisa overtaking kiveewo, as long as oli muleeni yo, private cars ziri muleeni zaabwe, piki ziri muleeni zaabwe, abegere bali muleeni yaabwe, basi ziri muleeni zaazo, kitegeeza basi bateyisa kuba eri muleeni yaayo, trailer bateyisa, emotoka yakage bateyisa. Kati wali agambe ebyo birituuka ddi bannange, bijja kutuuka. Naye nga tebinaba kutuuka, ntera ogamba tandikira w'oli, tandika ne ky'otalina, ky'otalina kikusange mu kkubo nga wasimbula dda, ate ng'oli mulamu. Gwe bw'opapira eno, that's disconnection. When you become spiritually disconnected, or when you get like consciousness issue, consciousness n'ofuna issue, kitegeeza you are not fully present. Toliwo, you are scattered. Omubiri guli wano, ebirowoozo bibiri walala, omwoyo guno guli birala. Kati ekyamazima, omuntu omu bwafuna consciousness issue aleetera abantu bonna okusaanawo. Tetujja gambo Yesu abayise, Katonda abayise, Katonda tali bowad, Katonda tanoonya bakuzannya nabo, Katonda teyagala abaana, yali bade yazaala abaana bangi, yazaala y'omu. Kalozo bwana bonna yabuyisa bwagaza ki? Ne tuddawo ne tusaba, Katonda yaweera yajjawo, Katonda yasazeewo, nedda. Cautiously, we are the cautious that is living. We are God that is living. God living within us, not God in heaven. Nti waiting for those children to come. Nti kati bona bwayitabye Katonda yabuyise ne buyitaba Katonda, nedda. Please, please. Now, ebintu byonna ebibaawo biva ku psychologically, engeri gye tulowoozaamu, engeri gye twakitingamu, era tugenda okulaba nga waliwo another pattern we are missing out. For example, abantu bangi we are not living fully in today. Nakyogeddeko olunaku olweggulo fule, nenjiwa ne ku numbers from 1, from 0, through 1 to 9, through 10. Eze numbers zonna ne nzoogerako cautiously. Ku mibiri gyaffe tuzirabira wa byonna bye twabirabye. Kata abantu, if they are not living fully today, era w'osangira ng'omuntu atudde mu motoka, omubiri guli mu kuvuga nenge ebirowoozo biri walala, the body is present, seated in the car, driving, controlling cautious people. Abantu abeera mu motoka bafa, baliko bafa cautiously, abeera alaba kintu kyo buli kimu nga kibaawo. Olunsi ono agenda okutegeera accident yabaddewo driver like 15 minutes ago, oba n'okufa nga yafudde dda. Kati omuntu waba atudde wano ng'omubiri gutudde ali mu kuvuga ng'ebirowoozo biri walala, ebirowoozo biri wa? Yeeraliikiridde ebyeggulo ebyafeirinze, yesterday failures byalimu. Nti omuntu akuta olunaku olw'eggulo, worries eggulo, fears z'eggulo, wounds eggulo, regrets z'eggulo, pain z'eggulo, ebyo byonna ebyeggulo abireese mu lwaleero. Nakwate fears z'enkya, worries z'enkya, biyeeraliikiridde achievements z'enkya, problems z'enkya, ali mu bisolovinga kati. Kitegeeza obulamu abukomplikati nze. Nabagambye obuno obulamu bumpi. This life is too short to complicate it, because every lifetime carries its own purpose. The more you complicate it, jokomo complicating obulamu this lifetime, jokomo kudiling experience walibado itamu. Carrying yesterday worries, fears, pain into present moment. That's why you find people driving, seated comfortably in the car. The body is there, but the mind is somewhere else. Abantu abeera avuga nga planning, financial pressure, family pressure, competition, iyo comparinga. Oli mukamotoka, olabe motoka eyiseewo, njagala ng'eyo. Kyokka oli mukano, njagala ng'eyo. Tulaba Abannayuganda bye balikodinga mamotoka g'abandi, n'alaba omuntu ali mu jamu n'amulikodinga, n'alaba atambuza ebigere n'amulikodinga. We are always there comparing. Fear n'etujulamu. Kanosanga ebiseera ebisinga buli kimu kiri mu kwapeninga, but the present moment is not present. Omuntu taliiwo. This is why we always bring inner healing and shadow work tuba tunatera okugiwunzika ne wabaawo ekirala ekibeerawo era bonnako mbagamba tunatera okugiwunzika tunatera okugiwunzika now look at this pattern yes buli kimu kyali baddewo naye a cautious mind asobola oku arizoninga n'omwoyo gwe gubeerawo present gumugaidinga kuba omuntu bw'abeera distracted bw'atabeera observant obirowoozo bye nga tebiri bwafule omanye kibaawo atandika okurushinga decisions ze atandika okupapa atandika okukola ebintu bingi ebitajja ate buli kimu ng'akikolera mu kutya like we don't know driver yabadde ali kuki kati ba driver bonna oba ovuga motoka yo bavuga yaani oyina kuhiringa fast you have to be there fully cautiously not run emotoka y'abaana boovu abaana boovuga tebeegatta gwoli mu kudduka genda ku meetinga mukazi kuba ogamba essaawa 10 naye nja kuba wendi bw'otatuuka ŋŋenda abaana boovuga tebeegatta gwoli mukwangu ogenda kwegatta nga bw'olaba amalwaliro bwe galina total ward ba specialist nga baabaana waliwo ne driver yalibadde specialist mu kuvuga emotoka ezitambuza abaana specialist si dureva avuga kago dureva avuga emotoka yeye private dureva avuga owa pichi owa dureva avuga fuso y'omusenyi atola okuba nti pamiti ye mukkiriza agenda avuga abantu byali badde byawukanamu bali badde ba specialist abakugu kitegeeza these people these are the people who can go through different stages of understanding and awareness besides bili be basomeri betaago okumanya kuno they need it kubanga omuntu bwabeera wofule omwoyo gwe oba consciousness ye ebeera within abeera guided amanya okwegatta si kukulu nnyo okusinga abantu beeni mu kuvuga n'omuntu n'adiimula emotoka vuu nze ntera okuvuga ntera okulinnya emotoka Kampala mbalala eze motoka ze Kampala mbalala zidduka eyo Masaka Road ky'ovula abeeraku accident buli lunaku zidduka bus zidduka bw'ogula w'endabirwamu omuntu akulya emabega bonna bagamba gundi otukubisa empewo ninga emotoka yedduka yekuba empewo eyo yonna ng'ekyamazima singa ereberawo emotoka n'ekola idinga tewabawo okuwona musobola okulaba ekifaananyi ekyo emotoka yakubiddwa ekifaananyi nga tenaba kusimbula leeta mulabe ekifaananyi emotoka bw'efaanana kati waliwo ekintu ekirala nva ku kyogerako but let's go deeply on it overtaking si kya buntu okuyisa si kya buntu kubanga eyo pate nayo mu Uganda bwe tutagyetegereze neeteekebwako policies oba amateeka tukyafa nnyo omuntu aovertakinga nga talabayo motoka ejja nenge motoka ejja ebeera eyina speed like per second yeba eddukira ku per second not per hour kitegeeza mu mbiriri z'emmotoka eno gy'oli mu kuyisa oba mu mbiriri z'ekintu kyonna ky'oli mu kuyisa ne bwe kitiba si motoka era emotoka eri mu kudduka pa minute oba pa second ebeera yakutuuseeko newankubadde g'ogenza okuyisa nga tonaba kugiraba this how vehicles collide kuba oli mu kovatekinga waliwo omuntu yasimbudde olugendo lw'essaawa bbiri emabega naawo n'osimula nga wayiseewo essaawa bbiri kati mwena mwesanze ku luguudo kati gwe oyagala kutuuka nga bukyali si lwakuba weerabira nti obulamu bwo tebudipendinga ku overtakinga ku speed you are not here to achieve anything ne bw'otuuka enkya nalinyako lumu takisi ng'abaana bagamba wa takisi yanguwa okulwa mu kubo tulwa mu ddwaliro these people were just disconnected they are not present tebaliiwaawo ekiriwo byemibiri bino bihadiwo yebifa ne bisigala wano but waliwo yabeerawo lwakuba nti ffe twetuna ntugamba nze ndi mu biina magumba na musaayi ebivunda ebiku ne waliwo abeerawo ebiseera ebisinga obeera mu siru nnyo n'oba nga toyega n'oba nga tola patterns agenda wali bbali n'atandika okwetegereza nga bagamba Katonda agumiikiriza omunonyi mpaka ekiseera kye yeenenya. God is there patiently, not just God in heaven, your consciousness, your memory is always there watching you, waiting for you to change. Gw'oli wano olinda obulamu bukyuke obeeko ekintu ky'ofuuka, yet life is also waiting for you to listen. Life keeps on sending you tests. Life keeps on sending you symbols, signs, patterns, like accidents zino. Tulabye accident nyingi mu Uganda ziddeka busa, naye tusigale tetuyize kubanga bwe tumala oziika nga tumovinga on. Kati ebirowoozo byaffe tusigala tubifokasinze ku kino, bwe nsooka y'ono mba mpangudde. You think like arriving first means winning. Ninga ebiseera ebisinga n'osanga omuntu ali ku luguudo ayagala kusala, n'omuyisa nemuyisa nemuteeka emotoka ku line nga temukuleetinga space abantu basale. Ye Uganda, obuntu bwalagawa. Overtaking is not humanity. Si kya buntu. Obuntu bwetaaga okukola. Bw'osanga omuntu ali ku bigere owakagala owakabodaboda golwokuba oli mu motoka, please stay calm, leka omuntu ayitewo agende. Obulamu buno tebuli about kusookayo. Ojasanga omuntu atambuza ebigere ali mu crossing, omulemeseza okusala, gw'olowooza oli kubwanga odduka, bakusasula omusala gw'omwezi, kumbe oyali mu kusala ya boosi wo yakusasula. Kati ye ng'ali ku bigere taatuuke gy'olaga. So obulamu buno tulemenga kulowooza nti twelekedde olunaku olw'enkya. Gw'oli mukwangu y'omwezi oyanguwa. Bus zidduka ekikumi zibala trips. Tezifa nnyo ku bulamu bw'abantu. Trips evuze trip mmeka? Kati drive ono abeera avuga n'agaana okuwa ono give way, ono n'asigala eno, buli omu ne beetunulira ng'embuzi esisinkanidde ku lutindo ku mazzi, kuba zonna ziba zigenda gwamu teryetegeera. Kati ba driver abo kitegeeza, they are just vehicles, empty vessels, no love within them. Tewali kwagala, kubanga singa wabaawo kwagala wali badde olaba nti omuntu ono akuli maaso naye ayina gy'alaga yeetaaga okutuuka, then n'olaba n'amaaso ag'omunda n'omubeerako ku bbampa mabega ne mutambula n'omuwerekera, naye ggwe oyagala kumuyisa. Ate abantu balemesa ne bannaabwe kuyisa, ono abaagezaako naawe n'ogikiikamu, abagikiika naawe n'ogikiika, ne mudda muleeni, ne mulaba ye ezijja ne mudda muleeni yammwe. Kati wayitawo akaseera katono ego yammwe n'ebeera strong. Ego bw'ebeera strong kyekibaawo ng'abantu bafiirwa famire zaabwe, kuba mugenda kwetomera mufe. Kojja afudde, maama afudde, senga afudde, taata afudde, brother afudde, anka afudde, muko afudde, bawanga afudde. Gwe werabanga talina mugaso awo, naye abantu bangi bakuyita ebintu. Oli mukwano gw'abantu, oli taata w'abantu, oli kojja, oli muko. Gwe just oli awo, oli disorganized. Bwe mala oku ego yammwe bwe mala okukompitinga, toyagala onayitewo, kyekiddako. Humanity disappears. When humanity disappears, since we are created to be vessels of love in this existence, you become not even a vampire, but ngenda kogera vampire, you become a zombie. Ofuuka ekintu oba tokyali muntu mu kaseera ako. Kati ky'obadde olwanira okuwangula victory otuuke nga bukyali, it becomes meaningless. Ojja kwetegereza, bwe twetegereza ennyo ojja kulaba ng'ebidduka ebitwala cargos, ebitwala ebyamaguzi, bitambula mpola n'obwegendereza n'obugumiikiriza nga badduleeva bawumula namu. Naye baasi ezitwala abantu, baasi ezitwala abantu zidduka endiima, zibeera ne puresha, ne weebuuza ku kago ebyamaguzi n'abantu kiriwo ekisaana okubeera eky'omuwendo. Kadesidekoolo, obulamu bw'abantu bwetaaga obugumiikiriza obumala, bwetaaga kindness emala, bwetaaga priority emala okusinga ebyamaguzi. osange motoka esitwala ebyamaguzi papapa hampusi nga zikuba mpola. Naye waboda bakutwala agamba obwo obuntu bwo obukuba tobuwulira. Buli bwabutwako ayongeza. Buli bwatwako wampa ayongeza. Bw'obukuba tobuwulira. Naye wakago bwazituuka kasiba n'azitako mpola mpola. Naye baasi tezimanyi nti ne mukubo mweziri. Naye ng'etwala bantu. Kati overtaking is not about nti oba olina kutuuka. Just obeera ofuuse zombi obeera tokyali muntu. Kati mu Uganda mwemulaba enguudo nga nfunda byonna bye njogeddeko enguudo bwe zirina okubeera kitaba twetaaga enguudo nga nnyo ba mukaaga tube tulina bbiri zokka ow'ebigere owa booda owa kagaali owa bbaasi owa kago bonna bali mu leeni y'emu ate buli omu ayagala kutuwa nga bukyali kati bwe tubeera mu mbeera bw'etyo kituleetera okusigala nga ekyamazima we feel like we don't exist. We don't exist. Ate kyekireeta bino kubanga gw'obeera oliawo kyekikupapya why do you overtake? Because you feel like today is not enough. Obudde bw'olina olunaku lwa terumala. Y'ensonga lwaki abantu bawulira there is no time tewali budde. Alaba ssente zaina tezimala alina kusuuta tulipa demachime tripe endala oba luuta endala. N'osanga wakamoto waka wish ali kukuba dduka. Kuba alina kuteeka yakomewo luuta endala. Kayina kaloni alina okasasula puleesa eri waggula emisolo insurance oba n'ensonga gye nagiba misolo nze sibyawula saagala gatta bintu ne n'ensurance nazo zisibya omuntu just alina ebintu byabala bingi alaba ssente tezimala alaba success gy'alina temala alaba achievement zeyakafunawo tezimala alaba efeemu gy'alina taliriko gonna esaana bakumanyika yeetaba kubeera mu badreva ab'endiima abanguwa aba oli ajagugamba naye oyagala omuntu ayanguwa tumaoyo duleva ayanguwa kati eriko gonna esona bano bakumanya nti gwe oli mwanguyi kumba oli vampire you feel like no man enough tewafunye bimala banange tubeere basiimu ebiseera ebisinga okubeera abasiimu kukuleetera okufiringa omuntu amali ayina newakubadde tebiriiwo naye you feel like you have because wajoli empty you go empty kitegeeza cautious your memory is not here to achieve anything we are just here to grow to observe to listen within to serve others to live intentional and expand our awareness. Yensonga lwaki tubeera tukoma wano repeatedly. Kati buli lw'olaba nga tewali budde bye wafunye tebimala tonaba kubeera successful tebanaba kutegeera tonaba kufuna driving experiences ez'emyaka emingi ezo then n'otandika n'odduka ekikumi kyekikudusa ekikumi kubanga olaba enkya eruddewo okutuuka olwaleero terumala. You are even escaping yesterday. Omuntu yakoze loss oleggulo naye ayagala ssente ze yakoze loss oleggulo ayazi compensating leero. Kati waliwo ne ze yalikoze enkya ayagala ze enkya zikole leero so that enkya asobola okubalansinga bulungi. Nedda ogenda kola ensobi ogenda kufa ng'obudde bwo tebunatuuka bakusabire bagambe Yesu akuyise tewali Yesu akuyita tewali Katonda akuyita tewali Katonda asazeewo ogende. Yegwe eyasalawo okusuula amagezi eyasalawo obutakolagana na wisdom na kumanyako n'osalawo obeera ebibyo. Kati bwe tubeera mu mbeera bw'etyo kitegeeza awareness yaffe ebula w'esetolinga ate awareness oba consciousness eyina kubeera ne present moment now when you fetch yesterday and tomorrow then you bring them in the moment. Your consciousness yagala bintu bire scattered kuba ye mugumiikiriza. Go and read the Proverbs chapter 8 verse 1 up to 36 olabe bwe twogera awareness yani gwe twogerako abadde wano emyaka n'ebisiibo tatondebwa tafa is immortal kati gw'okufunctioning nano mu mubiri olaba ng'agenda okufa enkya. That's why you're always rushing. olwaliro we luli, enkya lwayise. Kati ebiseera ebisinga tweteekenga mu kaseera kaakati, kuba akaseera kaakati awaya nensikayagala yokosiyas nensikayagala okumanya kuwe kulina okutuula fule pulezenti. Era present buli kimu mwe kibeerera. Abantu bafiire ndi present nga tebaliiwo. Just your body crushed to nothing. Kati when your consciousness awakens within you, kuno okupapirira kukendeera. Okupapirira okwo kwonna byonna byoweera we you suffer pain fear, ofuna amazima gaabyo kubanga obeera weewuliriza. Kitegeeza present kasita awareness ezzukuka within you, humanity neddamu gwe omukwano okwagala obugumiikiriza. Galatians chapter 5 verse 19 ebibala ebyomwoyo biri mwenda yegwa amala mu lubuto lwa maama w'emyezi mwenda n'olyoka ozaalibwa. Omwoyo gwe boogerako you are just like olinga essimu nga bw'olaba essimu. Essimu it is hardware bino by'okwatako. Then esimu ina operating system yayo togiraba. Eina server tobiraba. Eina network tobiraba. Wi-Fi tobiraba. Kati gwe kikuwe kirowoozo nti gwe oli mu magumba na musaayi tewali kirala kisigalawo bw'omubiri nga gugenze. So my thoughts Jezeva. Do you know create thoughts? Just know from today. Your thoughts they come from the broadcaster. Broadcast that is your consciousness. Obo moyo go. Ya broadcasting. Anga wala wale radio box. Echiredo cho ine waka. Waliwo broadcaster. Waliwo broadcasting. Jibali mukogera. E transmitting a wave zezo. Denzi leta mchibox secho. Kati echo chibox secho. Echiri echiri ngomu bili. Chola wangomu bili. Echibox. Cho chiriseiva. Chiriseiving a receiving zibiro wozo. Bivawa. Tebiva muto. Tebiva maguru. Tebiva murubuto. Tebiva mire joride. Okujjako ebiseera ebisinga betulya bisobola okusikatalinga wevu zizo nebibuza network. Ogana osanga omuna akuyinza nakuyombesa yombesa frequency nezikyankalanamu nezigatta. Noonya omwenge nezigattagattamu nezikyankalana n'osanga weekozeeko olugambo yogedde kino yogedde kino anikosiyasire kadeyo kanveeyo. But when you live in present, your presence replaces that panic. Okupapirira oku rushing as if you want to achieve anything. Your soul, your consciousness, your awareness, wisdom is not after achieving anything here. Kati wisdom oyo ali placing ezo impulses ezitubeera mu munda. Sharp impulses kuduka duka yangu watawali budde yangu wa ologo omwako gugwede tulina biwachi mwini mwaka gugenze tuli munga musamu tulina che wakoze waino gula chino tewachi guze tusigarao. Now njogada bitu binji sija kuigeno walinga masomero oba sikuru tu wazezu amasomero ago gategeka tu wazezu. Yes, towards nungi abana basobola okuyigira mu bintu bingi obutonde babulambula babasomesa ekintu ekirala bwe tusoma ku history bwe tugenda mu museum ne tugenda ne tulambula culture ne tulambula ebintu byonna byonna bye tuwa experiences za njawulo. Ne question esigala eri bweti, my question is here, buli trip yetaagisa ya mugaso? Buli trip eba na intention ziki? Amasomero gakola trip zezo ne intention ki? Buli trip ekole bwange esoboka mu sente ne mu safety. For example, amasomero gajja kuteeka unnecessary trips, unnecessary field. Olemba eno trip, eno tour, eno field. Ebyo bintu biringa bisatu. Abana balambula emirundi esatu mu mwaka. I mean, yes mu mwaka na olumu kibeera mutamu. Nenga kino ekintu kyali baddenga washiri once naba baby balambula abekyomusawo ne balambula abekyomukanga ne balambula abekyomus buli mwaka kulambula buli tamu kulambula. Intention zikye ziri mu field zezo ezo movements zonna ensi yakyuka bannange ensi ekyuse egenda ku sipiidi ya waggulu nnyo. Movements tezikyadetamini nga kintu kyonna. Movements abantu mulaba olwaliro gye tukomye okutambula ennyo, gye tukomye okusigala nga tuli baavu. Mulimu ensi ng'abantu bava waka, they stay indoors and still make money, ne batuukiza ebirooto byabwe. Those unnecessary movement tezitwongerako ku magezi yadde kumanya. Kati buli trip ya mugaso, kyembuuza, buli field ya mugaso, buli tuwa ya mugaso, eresoboka. Bwoba muyina bus, amasomero gayina bus zaago, bus okutambula emirundi esatu engendo empanvu mu mwezi, kuba mutaamu kiri seefu, bus ziri seefu. Kati tuyina bus ne ziri public zo zitambula buli lunaku. Echa neddayo necha neddayo negenda nedda. This is our risk life. Kubanga amasomero omwana bw'otwala omwana omusajja bw'otwala omwana ku ssomero bakusaba uniform, ebitabo, meals, transport requirements, tours, ezo field trip, extra activities, ebyo byonna ebimu nga biri compulsory. Trip ne zibeera compulsory kati ng'omuzadde ono singa tebyabadde compulsory nga bibiri option, abaana be tebaali genzi. I'm sure tebaali genzi. Ne lwakuba ebintu ebibira compulsory, ne lwaki babifuula compulsory? Kuba beetaaga ssente z'omwana oyo. N'osanga amasomero intentionally nga gakikoze ne nga gabala kwawula ssente nti tulipo bagenda spendinga ssente mmeka, miliyoni kumi na ndi wala nnyo ndi mu budget nnene, bagenda spendinga ssente mmeka nti miliyoni emu kitundu ku kulya, transport, bikiiko zonna. Kitegeeza bo bakuŋŋanyiza miliyoni mukaaga musanvu kasente akasigadde kaabwe. Intention ekyeziri mu trip kukola ssente, bananyini masomero, obuntu buliwa, kutegekateeka bintu ntu biryawo, bintu bingi. Omuzadde omusaba uniform, omusaba ebitabo, omusaba emiruzo, omusaba transport, omusaba requirements, omusaba tuwo, omusaba field extra activities, biki ebyo byonna. Families nezisigala nga ziyani peaceful. Ebyo byonna gye bikomye okubeerawo masomero, emirembe gibuze. Gye tukomye okusoma ennyo, tusigale tuli disconnected, tusigale tuina pain, tusigale tuina mirimu, tusigale just we are just imparting knowledge and skills mu baana. At the end of the day, omwana ajja kuva mu field byonna byasomyeyo afune results ennungi bamugrading addeyo in real life. Osanga akola ebintu ebi disconnected n'ebyo yalambula, n'ebyo yalaba, n'ebyo yayiga. Tusoma tugenda ku university after achieving good grades, project eno esigalayo ku university. Engineer nakula project ye nesigalayo, doctor nakula project ye nesigalayo, pharmacist nakula project ye nesigala ku university. Najja ne first class upper ne bagraduatinga, nakoma mu bulamu obwaddala, nakola ebintu ebiri completely disconnected ebitakwatagana n'ekyo kye yasoma. Fragmented systems. Abazadde tebamanyi intention za nanyini masomero ayagala kuachivinga, kikuba nanyini somero ali ku misinde alaba ayina byagala kuachivinga. Abaana, abazadde, abasomesa ne bananyini masomero be bantu bana balina kwamunaizinga. Omwana alina kubeera aweya, omuzadde alina kubeera aweya, omusomesa alina kubeera aweya, nanyini masomero alina kubeera aweya. Lwaki bino ebintu bikolebwa? Byaki? Byonna byonna bisomesa byetaagisa. Kuba ezo movements gye zikuma okubeera ennyingi ne risks okweyongera. Kubanga gwe nanyini essomero yagala kukwawula ssente, ky'oba ofuna public transport nga terina safe, motoka yavuze olweggulo, mechanically tebagikebedde, tebagikyekinze, kuba kyewasobodde oyagala kusigaza ssente, noleeta ekintu ekitali safe. Abaana tebamanyi ku ntambula, abazadde tebamanyi, oboolyawo n'abasomesa tebamanyi. Kati mulimu ababeera wali mu finance wakati awo. Nze saagala bajjako mugaati, naye njagala bategeeza, you are not here to achieve anything. Ngaba wajja wote bw'oliddeyo, tekitega tetukola, tulwana okukola, naye nsi tujongereko, naye tetujongerako mu buyaayi na kusaanyawo balala. Kubanga gw'olina ebigendererwa bye ebirala ng'ate abalala basaanawo. famili zezimu zingira mu bintu bino kukwaya mainstream sefiru dibicheri na transport meals olw'okuba bayina fiya gye babateekako. Lwaki? Kuba manyi omwana bannanga tagenda kunyumirwa eyo fiya kaniko mwana agenda nyumirwe totegedde agenda tambula atya sefuta y'ekidduka ogimanyi. Omanye motoka yali ku luguudo yasembyeyo okubeera ku luguudo ddi? Duleva omanyi yasembyeyo okujja? Duleva yagenda okwavuga yasembyeyo okwebaka ddi? Do you know? Omanyi yasembyeyo sula? Yasuze mu bbaala, yasuze n'abaabisiraani, yakoze kino. So we should cautiously check this. We should understand ebintu bino. Kata amasomero. Tulemenga kuteeka pressure baffe ya ku baana ku basomesa ebiseera ebisinga ebintu ebimubikolenga n'ebisigale nga biriko mpalusale kuba mulimu omuzadde nga teyeetaaga nnyo firudezo omwana kuba firudezo mulimu abazadde nga batambuza abaana mu bifo ebyo ne bagendayo kosiyasire ne bagenda buli wamu nga buli wamu bagendayo nze omwana owange buli wayagala ogenda nja mwetwalira era nze fiidi mbagamba bamuziina muziteekeko. Njamu yetu wali bwanaakula ne bwanaakula negenderayo olwali tukuze twegomba ogenda mu bifo bingi ne byetwala mbula tubijjukira gutugenda kwetwalayo kosi yasibe tulambula mbu tugenda kulambula mazi tulambula miti tulambula binyonyi tulambula mbogo tulambula kati batudde nolambula waddala tetulaba mbogo tetulaba nvubu tetulaba nnyanja kati ngenda kulambula nyanya ngenda kuba muvubi ngenda kuvuga lyato obutonde bulungi n'ebyo ebintu tubirambula tukuze amasomero education system yaffe ina kukyukamu otherwise tuyina kwebuuza gw'omuzadde nga tonnaba kuleetera muzadde kugamba nawo omwana wange bannange aleme kusigalira aleme kubeera aleme kusigala wabweru eyo pressure nga tennaba kulinnya muzadde kulinnya muzadde. Soka webuze eyo trip essentially yetaagisa ya mugaso is it educational essential yetaagisa ya mugaso eyo trip mumaze okugiverify nga bazadde abaana abasomesa bonna ba field guide bonna kyona kye mbayita director are they aware ne director baleete moto nga tamanyi gye yavudde olusi naye ya somero sente baziwo oli ayina okukola ku service ye motoka y'essomero nga taziteekamu humanity obuntu buliwa kati ebiseera ebisinga bino ebintu ebijja wano tulina kwetegereza mwe bannanyini masomero mulina obuuza ebibuuzo bino bwe biti kino kyetaagisa tulipi ono yeetaagisa eyongera ki ku baana bwema muli ku sente then you are going to cause problems era essomero kati ligenda kuluzinga abaso abaana eyo manyanga junior biki junior ya abaana omuzadde ajja tiam that's the bad name if it was intentional nga yabadde sente ne muleta dereva akoye gye mutamanyi yavudde oba wamwe motoka temwayitadde mu saavisi mulesa omuko mulesa disikani mwavu zombi mwatute zombi ku trip nga ye dreva nga manyi muntu kumbe zombi that is the name that's the image now you have okulisto walinga okulikavalinga to take time kati before you do anything first ask yourself omuzadde naye abeeremu akibeeremu n'omwana akibeeremu n'omusomesa akibeeremu buli omu muverifyinga ekintu ekigenda okukolebwa tuleva muwetegereze ttaka oyo yayeebase yafunye emmere alina amabanja g'omwezi oguwedde yo bayeeralikidde ebyenkya kubanga ebyo byonna bwetabikola ogenda kwesanga nga education kyemulowooza nti mugenze kuyiga kusoma nga kicoverings awareness nga kicoverings omwoyo nga kicoverings obutalabwa yes field gy'ogendako tuwagye mugendako be kimu kyemugendako it is going to cover obulabwa kitegeeza unintentionally tuli mu kwongeza ku risks ez'okufuna ebizibu bino katugeze baasi abaana gye baabaddemu, kitwale nti omuntu aze na boardinga baasi oba takisi oba sukulu veyiko, bagitadde mu mikono gy'omuntu gwe batamanyi agenda kuvuga abaana. Abazadde tebamanyi duleeva y'ani, abeera wa, abazadde baalina abazadde, alina omukazi, alina abaana, asembe afuna bizibu ki? We don't care. Gwe ky'ofaayo, ofaayo ng'osasula ssente omwana agende. You don't care about the director, the driver, the service of the vehicle. Ebyo tobifaako. Kati ebiseera ebisinga trust. Trust ekyo, it is sacred, kya bwakatonda to verify. Bible egamba bwatu weyayagala ensi, John chapter 3 verse 16, bwatu weyayagala ensi n'okuwa nawaayo omwana w'omu ensolokere ku ye. Katonda bw'aba yalaba ensi ng'eyonoonese nnyo n'awaayo omwana we afiirire ebibi by'abantu, kitegeeza twongere okwonoona Katonda azaala abaana abalabere ng'abawaayo nedda. Kati omulimu ogusigadde wano gugwo. If God exists, if there is another protection, now oyina kubeera involved, oyina kupaying attention, oyina kubeera part of, oyina kukalinga responsibilities about embeera z'ekidduka kye bagenda okutambuliramu. Dureva agenda bavuga profession ye, yayita mu learning schools, amanyi sign post, yatomedde ekiyinja atya, lyabadde koona, tewali kapande kalaga koona, ekiyinja babadde bakimuteze profession, si kubanga ya avuga tukutuku ne bamutwala mu basi olw'okuba nti yaliwo, olw'okuba professional wa bbeeyi, esome liganya musasula kuba lyagala kusigaza ssente. Just bino mbibabuulya bubuulizi. Kati bwe tubeera nga tukola search checkups ne tulaba nti dereeva ali mu mbeera nnungi, yawumudde ekimala, ne tulaba nti ekyamazima buli kintu kyonna safety eri okay, then tufuna clear accountability ku buli kintu kyonna. Kubanga buli musaabaze abeera mu kidduka ne baba mwana muto, that is a mother, that is a father, that is a child, that is a friend, that is a dream, that is a soul. Bwetufiirwa omuntu, we don't just lose that one body, nga bw'olaba nti omuntu afudde, we lose a mother, we lose a father, we lose a friend, we lose a child. Waliwo gw'olaba nga taatawo n'ate waliwo afiiridde omwana. Gw'olaba nga taatawo bali bafiiriddwa mukodomi, bali bafiiriddwa mulamu, bali bafiiriddwa taata, bano bafiiriddwa. So tulemera okutunuulira okufa, kukutuwoganyisa ennyo, tuleme kwetegereza ebintu ebirala. Wabaayo ebintu ebirala bye tutasobola kulaba, kubanga buli tutuulaawo ne tutasobola kwebuuza bintu bikwekeddwa mu kintu kye tulowooza nti kiri nomo, tutandika okweteeka mu katyabaga. Era tutuula butuuze ne tugamba lwaki accident yabaddewo ne tukomaawo. Tetudda kulaba how can we prevent this? Kino tukizza kiki obutaddamu kubaawo? Eno risk, these are patterns that are always repeating. Ne tugamba at least tusobola okubikendeezaako, singa twewuliriza, singa tulaba bino ebintu nga bisigala bibaawo, tusobola okubikendeezaako ne tubikyusa. Kati ina healing and shadow work etuyita mu Holy Souls City. Tubeeke ebintu bye twebuuza. Kiki kyetunoonyaako? Before nga tunaba kutunuulira nguudo, nga tunaba kutunuulira abazizimba, buli kintu kyonna kyetaagisa okuyita ina healing. Kubanga omuntu ali healed, a healed mind, avuga emotoka differently kubanga abeerawo fule. Teerayikira ku baana, teerayikira ku mukyala, teerayikira ku byamusuubizza bitundu bya kyama, teerayikira mwenge. Kampani ziri mukola omwenge right now. Wali abamusuubiza omwenge bakumutwala autu gwabwe eri anywa obunyi nga tasasula, tayagala kusubwa. That's why is rushing. A healed mind, a peaceful mind, omuntu ayinengi gyakitingamu nga ali peaceful, nga talina worries z'enkya n'ez'olweggulo. Bw'aba living in present, in full now, kitegeeza ne nervous system ye egenda ku responding differently on pressure. Driver baba muwadde bus ne bamugamba sula ng'ogikomezaawo, nalaba ng'agenda tuuka saawa 9 agireete enkeera. Bw'agireete enkeera, kampani ya moto egenda mugamba sasula olunaku olwaleero, agenda kigumira. Kitya wabeewo arrangements endala ezikolebwa, either surcharge oba wabeewo enteekateeka endala. Naye yayagala kutuuka ssaawa bbiri atwale motoka ssaawa nnyebe ng'etuuse ng'esuze gye yagijje. Kino kikulu yatinga okupapa. N'omuntu alivinga koosi yasire amanya ekyokkola. Awetagisa okuwummula ajja kuwummula. Awetagisa okwebaka ajja kwebaka. Abaasa okukomunikeetinga ajja kubeera open. Naye omuntu ali disconnected ebiseera ebisinga tabeera balanced. Era atandika kubeera mu bulamu bwako kompitinga kudduka kuyisa kubanga ebyo byonna ebimusumbuwa abiwadde value okusinga obulamu bwe yali badda protectinga obubwe n'obw'abantu abalala kati ina healing ejja wano netuyambako kuseparatinga ebintu bino nti buli obeera ng'oli cautiously as a cautious citizen strengthen a society omuntu waba living a present fully ne society gyalimu ebeera strong and safe. Abantu baavuga abaana baafudde, ebadde society, ebadde community, bibadde birooto, unutilized potential, amaanyi agatakozeseddwa, wasted. Road safety. Before we look at the engine, before we look at the company, before we have to look at awareness. Ye ino kutandikira buli wamu. Kubanga okufa kw'abaana bano kwa involvizemu abantu bangi n'abazadde baabwe bananyini masomero baddakita abasomesa duleva abakola service y'emotoka bikyeyo yonna they are all involved now Uganda I'm inviting Uganda to reflect to ask ourselves some questions is this always going to repeat nga tetuyiga luli omutemu yagenda natta abaana ne bagalawo essomero eyo story yavaawo katuli ku birala bano abiri mu basatu bali baali basatu bano basuuka mu abiri bajjaho ennamba egenda yeyongera buli ssaawa kakati Uganda erina kutunuulira ba engineers bwe bazimba enguudo ziyambako abantu ziprotecting obulamu bw'abantu enguudo den transport system bajinywezeza batya nebeera nga basi ekuleeta accident basi erimu abantu abasukka mu omu zaali badde basi zirina leeni yaazo nga tezikola accident naye wano waliwo akamotoka akali mu maaso ga basi waliwo akalala akagirika emabega waliyo eya kago waliyo tureera waliyo n'omulala omutamiivu ali eri waliwo n'ali mu kugenda mu bwenzi omukazi amugamba essaawa bbiri mba ngenda kuvaawo adduka ayisa buli mulamu naw amasomero mulina ku improvement ku standards z'ebintu ebimu tot focus on money byonna byonna mubikole but Katonda is not about to achieve anything here and God lives within you so wegambenga sina bijalo kuchuma kuchima wano bikuyambe ko kutuuka encha ngoli safe bikuyambe ko kutuuka late ngoli safe bikuyambe ko kutuuka nga tewesanze mukoma after 1 week abantu amwesanga after 1 week nga waseme nga wali mu taxi ogenda kuzuuka nga akabanga kawanga bakasibye emikono gibagiwanise amakono nago gali mu biboksi boksi bakusabise olinga kya maguzi tomanyi kyabaawo bakubuza kye kyabaawo naawe obuuza naze wano ntya naze wano ntya okugulu kwange omutwe omukono otandika okutuwoganira ne babula okubuuza sirika ne babula okugamba sirika abavaako emito tebatuwoganira gwe jasa wavaako mukono lyawo okuba kerere so question zezo ebiseera ebisinga zizo okusounding uncomfortable ebintu ebisinga byenjogeddeko bijja kusounding uncomfortable to a weak mind oba ku muntu ali disconnected to a zombie to a foolish eri omusiru byenjogedde ya busirusiru gyali n'omuntu ayagala okuyiga okumanya n'okutegeera bigenda kubeera by'amagezi so I invite you Taurus join our inner healing and shadow work. Togede bintu bingi. So buno buvunaanyizibwa mbadde ndina obuteekinga based on what is happening. So let's always ask ourselves, buli kintu kino ekibaawo weebuuze, njizeemu ki? Kiki kyerina okuimprovinga? Uganda, we're being asked. Tuleme okufokasinga ku kukaaba na kuziika, tuyige tuimprovinge. Bwe tumala okuimprovinga, tutandike okutambula kosi ya asili. Ebintu by'okuyisaayisa walibaddewo na poliisi oba security oba ki kyonna kye musobola okukola. Kamera ne zibeera buli wamu, oba buli kidduka kitambule ne kamera, buli kidduka buli mmotoka ebeereko kamera, ng'eyo kamera ikonekite ku sisitimu ya gavumenti. Balabaani yayisa yali alagawa ajja nnyonnyole. Bwe batasobola kukola nguudo kuzigaziya, buli mmotoka ebeereko kamera. Buli motoka ebeereko kamera, tusobola okumanya buli motoka eriwa, evugaani, alagawa, yayisiza, yabadde alagawa, ajja nnyonnyole. Kuba osanga omuntu asimbudde nga wali ku luguudo amazeeko essaawa nnya, gwe wakava wano buyingizi, oli mu kujoyininga kkubo, ovudde mu kyalo, otandise okuyisaayisa buli omu. So let's live cautiously, let's awaken our humanity, obuntu obuli mu ffe tubuzuukuse. Kubanga okukyuka okwaddala kutandika naffe, gwe ng'omuntu nga gwe. Dereva bwe yeefaako nga ye, aba protecting a family, essomero, transport companies ne zitafuna mannya mabi, ba engineers abakungu netulema okubanenya, netulema okunenya abakulembeze, political leaders oba ba government. Singa kino tekyabaddewo, government yali nenyezeddwa, saali yogedde bino byonna. Tetwanenyeza community, saali nenyeza bazadde, saali nenyeza bananyini masomero. So, this is the final thing we can think about. I know. Ekyatuseewo bulumi bwereere, miranga myereere kukaaba. Ne miranga eyo gyereme kukavalinga lesson. Okuwoggana okwo kuleme kukavalinga lessons. Bagenda kusanga babala ennamba, ebisuubizo bijje, buli mwagala ekyasanze, banadini bajje, babikule ebitabo. Katonda yasazeewo, amuyise. No. Stop lying. We should learn, we should reflect, we should improve and live cautiously. Besides that, these patterns are going to keep on repeating. Osanga tize history. Bwe tumala okwekubagiza nga tumuvinga on, nga buli kimu kira kitambula sigala kigenda maaso. So this is the time. Bwe tumala okwekubagiza okukungubaga kale kanguide. Mbadde simanyi bwe kigambo kinjigo. Waliwo okwekubagiza n'okukungubaga. Bwe tumala okukungubaga, let's observe. After observing, let's learn. After learning, let's improve. After improving, tutandika okulivinga cautiously. Malizanga ngamba, I build in light, I live in legacy. Eyebadde lesson from Holy Souls Day about inner healing and shadow work. Love, peace, and light.